ama plan amangaka ngine ifise ingaka ingakho ngisebenza lalela wemngaki nama plan amangaka ngine ifise ingaka ingakho ngisebenza lalela wemngaki dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela
wangishela nagqoma ufuna ukumlobola ashayi vacation sabe siyophola siyikhumbo ye-ice ne-Coca-Cola siyikhumbo ye-ice ne-Coca-Cola
dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela
umuhle ngiyaxoma umuhle ngiyaxoma bafuna ukwenza wena baya photocopa they tryna be like you baya photoshopa uyiphile islami ngiya-overdosa
dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela
uthando lucijile msizi siyawulola dalu ngifakwe ifriji manginawe ngiyaphola hloso zamihlobile nhliziyo uyayigeza lolu thando sipholile ukuhlukana khohlwa
nama plan amangaka ngine ifise ingaka ingakho ngisebenza lalela wemngaki nama plan amangaka ngine ifise ingaka ingakho ngisebenza lalela wemngaki dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela